SMG.
I thought it was a game, yeah? So I'ma take me serious. It's Keisha. Nabiozi mwaga sumni tafanya levi wanyo tanga fresh. Rap on oji sifo baya takuja kukonfess. Ebu ngoja kwanza ni wagea stress. Kwanza vimoyo vebunde kama damo na ipampu na kitenes. Nione boya, sijawai kukaga kia sara. Nazifanya ngumo katu soni sura biashara. Sani ubongo majina makubwa wana mia mara. Fumi chambu pwani wana ileta Tanzania bar. Nafanya mziki unipe hela sio kutunzo ba. Mina kaza diko sota wanigaya mirabao. Kiona changu kina ngara kina fanyo feel nja. Kaza mkanda blaza ukijua kwa mba hii ni da. Aliye juu mfate juu miuki mfata na kutupa. Superwoman haumbi hela ya kusuka. Rajipe mwenyewe so singoje wa kukupa. Kabwa na kwa kufikishi nenda ukakalia. Sema Keisha she a real one. Yeah you rocking with the real one. Sema la Keisha she a real one. Yeah you rocking with the real one. Nilianza rap toka niko kindergarten. Swezi kushindana na matozi wano virgin. Nazichora bars wao wanachora pattern. Na umiza vichwa kama picha bila caption. The way nava flow na the way na design. Jinsi nava yatema madini kwenye line. Uwa na jona wambele cash money Lil Wayne. Hadi hapa bongo wanahise kuna lebwe kuni signi. Unawaza kunyobi ya mina waza kusu Kenji. Maungelea bata, minaungelea banki. Mina we, pigo zetu difa hazi match. Maulizi ya nyanya kwenye duka la cementi. Mtafutaji sialelewa kwa kishua. Sile mafanikio soziweka kwa kifua. Wakongo weli game utawa uwa. Cause bad girl najua kuchana kuliko atakuchanua. Sema Keisha she a real one. Yeah you rocking with the real one. Sema la Keisha she a real one. Yeah, you rockin' with the real one.
SMG.